Yo, MC Momo, Ronnie K, NB, Titeri ya rakaraka, Teri ya chaka chaka, Baitu kicha kicha, Mkumuzini saha rakaraka. Kicha kicha nkumuzini saa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nke mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha nkumuzini saa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nke mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Mkuchumi kirenga kibwete renga kulia honga todura Mumusiri kwa serere Supidi ya kizungirizi hatari Nkubandize nkuchekeze osembere Nkufoize Eke kubaza masindi kuba kweya ho stress Eki taku kwata ho violence Leka kujua malesi Fast fast, yongeza space Esente zibu zire baiti busa ho stress Baigi badumbide bet Nkute ile mbwa kakongena joka Nempino kanyisa, nosibida mukanisa Feke simuru bahotu listinge badi puwa pridi
Kicha kicha nkumuzini sa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nge mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha Nkumuzini saa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nke mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera oda ya nyineka
Kicha kicha kera oda ya nyineka
Maka ntofi pabla tuni mkosele rapu koi kichangu Havu zaboyi wangi kale koi koi Uropipini na wadijo wali gabayi kwa maiso mukaiso Bazi double o nkia yongeza triple o Wakati kusia emoji incredible Ni terrible Kuta history na legacy mu magazi Aya Hapana gani kakoto wali nkahaba kwa jeza gayaka Onyonge ide fono kukome Otorumba gemu sina magezi gava kurutu Hipapo kichinisa kapo hemu stress ni mtutu Ave nugu, aliyo neiguru Sekise konyumira wesigire tip tap Opo kunyumira hipa Pra mikono haiguru response to zira tabu Okuntega kakongo mwablaka ni mjungu Haha, mwablaka ni mjungu
Kicha kicha nkumuzini sa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nge mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha nkumuzini sa raka raka Habiti ya chaka chaka Nimbara bubara nge mbarabara Na mabara nimbaha
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Kicha kicha kera ode ya nyineka
Yo, it's your boy Ronnie K Na M-O to the M-O M-C on the M-Y-C Bunyo roka baskans representing Haha
Tulina damage Mukichu mbiro Kia DMG Ocean Koko ide mu Tuba joys everyday Ding 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 dong Kicha kicha bali mutulo Hero bu